indalendela eye paradise kodwa ngamandla wangipa wona iyahambeka indalendela eye paradise kodwa ngamandla wangipa wona iyahambeka Sakunqana kuwe sisele kuwe qulela ingajiyo Yezwi lakho lemvuselelo xa sisengxakini Awelele Awelele Sakunqana kuwe sisele kuwe qulela ingajiyo Yezwi lakho lemvuselelo xa sisengxakini Awelele Yes, we like all of us, and they look us in the same way. Oh, well,
Yes, we like all the fools and they look us in the same way.